कुन रेडियो सगले अमेरिका थी radio sagale america utata kabega jumaatat gergere ke sa salama walakka ajel kabega sa saditti meter bandi kud sagale digdemi lamabdi demission rat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajer kaba fagov yoda radio satellite nile sati internetin kanen saganta genyor do fajirtan dagge foto tagen jalta moakkamolten arrobi agayelama barakuma lamaf kuda torba akalakobs ethiopia timmo adolesse digdemija barakuma lamaf sagal kesumesan kesanrani namodanditi
kenya keset tasgabin akabuuf presidentin biyetti gafatani rumata odwarati oddu keessatti deebina anjaallanne gammadaadha.
Bulchiisi White House ka President Trump bulchaa haarawa akka White House'in bulchuu ramadanii jiru sirna qabsiisuu laataa ka jedhamu oduunsaa Rippaabilikaanotaaf Dimokiraatota gidduutti deddeebi'aa jira. Waa'een filannoo Keeniyaas gabaasaa keenya ka biraadha dhaggeeffattoota keenya. Ispoortii ilaalchisee immoo dorgommii kilaboota hawaasa Oromoo Minnesota keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee soraan achii kan gabaase qaba. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallannetti deebinu.
Filannoon pireezidaantii torban dhufu Keeniyaa keessatti tun gaggeeffamin dura aangawa gameessi waa'ee filannoo tokko ajjeefamuutti aansee mormiin ka'e akka tasgabbaa'uuf pireezidaantii biyyattii Uhuru Kenyattaa gaafatanii jiru. Gabaasa kana Maayikel Biraawuntu ergee namoota dhiheessa.
Namoonni waajjira koomishina filannoo duratti hiriiranii turan ajjeefamuu Kiristoofer Musaanoof qorannoon seeraa geggeessamuu fi murtiin haqaa kennamuuf qaba jechuudhaan gaafatan. Yeroo filannoo akkanaa barbaachisaa ta'e kanatti ajjeesamuunsaa waan akka tasaatti raawwatame miti jechuudhaan falmitoonni mirga hawaasaa dubbataa jiru. Falmaan mirga hawaasaa Joong Tongo waa'ee kanaan na ibsan.
In Kenya we have a grim tradition of senior public officials dying.
Keeniyaa keessa aadaa aangawoota gameeyyii mootummaa du'uu dhabamsiisamuu yookaan seera ala ajjeesamuutu jira. Kun waan baay'ee nama jeequ filannoon as dhiyaachuu isaa wajjin wal bira qabnee ennaa laallu immoo nama yaaddeessa. Kunoo maatii Mr. Musaandoo waliinis gadda teenyee jirra. Dhabamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma immoo IEBC waliin dhaabbachuudhaaf kan nu taasisu jirru jedhu. Hoogganaan koomishina filannoo Keeniyaa Wafula Chebubati immoo ajjeesamuu Musaandootii booda hojjetoota koomishina filannoo biyyattiitiif akka eegumsi cimaan godhamuuf gaafataa jiru. Kanneen ajjeesamuu Musaandootti aaranis filannoon akka haala manamaatiin geggeessamuuf jiru mirkaneessuudhaan dubbatu hoogganaan filannoo kun. Filannoo walaba madaalawaaf amanamaa gaafa gayya 8 geggeessamutti hirmaachuudhaan Musaandoo haa yaadannu jedhu.
Oduu walqabate ammaduu dhaqqabeen mootara biskileetaa akka taaksiitti kan fayyadaman namoonni 3 haleellaa tarii humnooti al-shabaab biraatii gaggeeffameen jedhamuun ajjeefamuu isaanii gaazexaan biyyattii Nations hubachiisee jira. Doonii waraanaa biyya tokkummaa Arabota Emireetotaa ka qaama waltaatota Saawudiin hoogganamuu taate nu waraanuu irratti bobbaate qiyyaafannee haleelle jechuudhaan ribxe loltoonni Huuttii ka Yaman sanbata darbe dubbatanii jiru. Dooniin kun meeshaa waraanaa feetee buufata doonii Eertiraa irraa kan kaate ta'uu aangawoonni Huuttii dubbatanii jiran jalqaba bara keessa jirru jechuun 2017 irraa jalqabee doonii kan waltaatotaa handaara galaana Yaman gama dhihaa keessatti yeroo irratti qiyyaafatamu kun 3ffaa ta'uusaati. Dhaabbati pireesii ka Saawudii ibsa waltaatotaa ba'e maqaadhaa unakka gabaasetti bidiruun dhukaatotaan guutamte gargaaramuudhaan buufata doonii galaana diimaa kan moochaa jedhamtu cinatti rukutanii jedhu. Aangawoonni Yemen sanbata darbee akka dubbatanitti humnootiin pireezidaantii Abed Hadiifiif amanamoo ta'an maaxxee waraanaa Khaalid Ibn Al-Waalid jedhamu guutummaatti to'atanii jiru. Walitti bu'iinsis achitti uumame namoota kurna hedduu madeessuusaa dubbatameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a Raashiyaarra uggura haaraa ka'anii jiru. Seerri ammaan dura mallatteessee ture dogoggora qabatamaa akka qabuu fi sirrii kan hin taane akkasumas heeraan ala ta'uusaa ifatti kan mul'ate ture jedhaniiru. Uggurri kaa'ame kunis Raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa akka bara darbee keessa gidduu seenuun Tiraamp akka injifatanii waayit haawus seenan goote ka jedhame irratti ture. Garuu jedhan Tiraamp tarkaanfii koongirasni caalmaa sagaleen raggaasisuun dhimmooti alaa akka inni sirriidha jedhee fudhadhutti sirreessuudhaaf mirgaan qabu danqee jedhan. Tiraamp tarkaanfii raggaasifame kana kan morman yoo ta'u sababaan kennanis koongirasni akka keessa deebi'ee ilaaluuf guyyaa kenname soddoma ta'uusaa akka pireezidaanti Tiraamp gura kana hin laaffisneef ittise. Garuu manni maree koongirasaa lameenuu sagalee guddaadhaan tarkaanfii kana deeggarsa kennaniiruuf. Kun immoo Tiraamp sagalee qabaniin yoo kuffisan yookaan mallatteessuu yoo didan balaa itti fiduu maluu akka ofii isaanii akka keessa ba'aniif saaxileera. Tiraamp mormii qabaadhus ittiin buluun narra jiraa jedhaniiru. Sagalee uummanni Venezuelaa heera biyyatti kan ilaaleen dilbata darbe kenne yoo xiqqaate miliyoona tokkoon dogoggorfamu kaampaanii meeshaa elektirooniksii kan sagalee uummataa lakkaa'u dhiyeesse hubachiisee jira. Filannoon dhiyeenya kana gaggeeffamu shakkii tokko malee dogoggorfamuusaa beeknaa jechuudhaan itti gaafatamaan kaampaanii kun tuuta oduutiif har'a London keessatti ibsan. Kan dhugumaan filannoo kanarratti hirmaatanii fi kanneen aangawoonni labsan gidduu lakkoofsaan yoo xiqqaate miliyoona tokkoon addaddummaa qaba. Rakkoo tokko malee Venezuelaa keessatti hoogganoonni mormituu lama poolisii biyyattii walakkeessa halkanii qabamanii hidhamuu isaanii akkasumas fayyaaf nageenya isaanii kan ilaaleen pireezidaantii biyyattiitu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Mootummaan irree waraanaa kan Maaduroo gocha raawwate kana Yuunaayitid Isteetsi ni balaaleffachi jechuudhaan pireezidaant Tiraamp qixxata kaleessaa galgala ibsa baasan. Mr. Lopez fi Mr. Ledezma hidhamtoota siyaasaa kanneen seeraan ala mootummaan hidhe waan ta'aniif haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hundumtuu battalumatti akka gadhiifamaniif gaafannaa jedhan Tiraamp. Viidiyoo tiwiitar irratti kaa'aman akka agarsiisanitti kanneen dhaaba basaasaaf hojjetan jarreen lameen mana isaanii keessaa harkisanii konkolaataatti yeroo seensisan agarsiisa. Lameenuu sochii mormitootaa keessaa kan duraa keessaa waan turanii fi mana akka hin baane ittifamanii turan. Manni murtii muummicha kan Venezuelaa akka jedhutti lameenuu biyyaa ba'anii baduuf akka jiran warri basaasaa nutti himanii jiru jechuun dubbataa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yaada seeraa dhiyaate kan waa'ee immigireeshinii seneeratoota rippaabilikaanotaa waliin waayit haawus keessatti har'a labsuuf jiru. Gara jalqaba waggaa kanaa seneetar Tom Cotteniif David Perdue seera immigireeshinii kasilaa karaa seeraa namoota miliyoona tokko simachuu jedhu gara walakkaatti gadi cabse dhiyeessanii turan. Seerri kun lakkoofsa maatii godaantotaa hanqisu carraa DV lootarii cufu akkasumas deemsa ittiin eehama Ameerikaa keessa jiraatu ittiin argatan kan Green Card jedhamu lafarra harkisuu fi akka jabaa ta'u gochuu of keessaa qaba. Seera kanarratti dubbachuuf pireezidaant Tiraamp seneetaroota lameen waliin yeroo lama wal arganiiru. Kunis seera immigireeshinii Ameerikaan qabdu fooyyessuuf karoora isaan lafa ka'an fiixaan baasuuf ni gargaaraa jedhameera. Jilli sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi tokko Kooriyaa kaabaa fi dhaamsa erganiin nuti diina keessan miti haa jedhan malee waayit haawus garuu nama isaan Kooriyaa kaabaa sagantaa misaa'ila baalistikiif meeshaa nukuleeraa akka dhaabdu gochuuf filannoon hundumtuu lafa jira jechuun itti fufanii jiru. Ministirii Haajaalaa Ameerikaa darbee ibsa sabaa himaaf godhuun kirxata kaleessa ministeera dantaalaa Reeks Tiliiran dhiyaachuun oduu gabaasota ajaa'ibsiiseera. Oduun keenya kanuma.
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞቲ ኡመተናኖ ኡመቶታ ኪባ አማሮፊ ናኖ ኦሮሚያ ጎድና ጉጂ ግዱቲ ድልበታ ደብረከና ወልስቲ ቡይንስ ከኤን ሉቡነማ ደበሙን ምርከናው እጅራ ዋጅር ኮሚሽኒ ሞቱማናኖ ኦሮሚያፊ ፓርቲ ሞርሚቱ ብራሌ ዴቪ አርገቹን ጽዮን ግርማ ገባስ ትጅርቲ ቱጅቤቱ ዲስ
ናኖ ኡመቶታ ኪባ ኡመታ ማሮ ጎሰኮሬፍ ወላ ጎዲና ጉጂ ኡመታ ጅራተን ግዱት ትሬ ድልበታ ደርቤ ወልት ቡይንስ ኩን ካን ኡማሜ ወልት ቡይንስ ሰናን ሉቡነ ማበዱ በላን መዳው ደቀቡሳፍ መነን ጉበቹቱ ገባሳሜ ጉዮተ ሰዲ ቦደስ ዱቢን ካን ቀበና ኤርገፈካቴ ቦዳ አመስ ወልት ቡይንስ ኩን ከኤ ሙደምኒ ሀማን ጅራቹሳፍ ሉቡነ ማደርቤ መነን ጉበተኒ በላን መዳው ደቀቡሳ ጅራቱን ናኖ ኢብሰኒሩ ናኖ ኦሮሚያ ገመጉድና ጉጂቲን ነሞኒ ሰገል እናዱአን ማቲውን በሰዲታን ቀይ ኦፊራ ጎዳኑቱ ገባሰሜ ናኖ ኦሮሚያ ራከነን ኢጃር አርገነ ከጀዳንት ነሞኒ ባይን ገረመነ ያላት ጌሰሙ ዱበቱ ኡመቲ ገመለማኒ ገሩ ወሪት ቡኢንስ ሀገስ ጀዳሙ ቀባቻ ከንንቱሬታ ኡዱበተኒሩ ከነን ገማ አማሮ ጅራኒስ ኡመቲ ናኖ ለማኒ ዱቢዱ መጥቆራን ከነፈ ወሪት ቡኢንስ ሀገስ ጀዳሙ ከንንቤክኔታ ኡዱበታን ኢቲንካውም ሲወልት ቡኢንሳ ካና ወገናን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ይሞቱማና ነ ኦሮሚያ ኡቦ አዲስ ወረጋ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋና ማራፍ ቶርባንደርብ አከስየቹን ኢብሳን
የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው ከሁሉም ክልሎች ጋር ያሉ ያልተካለሉና
ኢቲንካውም ሲወልት ቡኢንሳ ሰና አኩሞ በከሙ ናኖን ኦሮሚያ ናኖ መረወሊን ካንጂሩ ዳንጋሌ ሂንሰራረምኔፊ ዶወን ሰበባ ወልት ቡኢንሳ ታአን ሰረሩዳፍ ሞቱ ናኖ ሰናፊ ኡመተ ህርማቺ ሱዳን ሰረሩ ፎጀተማ ጅራም ከናፍ ገንደን ሀገቶ ኮኬሳ ዳንጋንኩን ካንኮቲ ፈልሚ ጀዱቱ ጅራም ከናካ አማሮ ጅራን ወሊን ጀቹዳም ኢትካውምሲ ሰከና ገሩ በለዳሌ ናኖ ጉጂ በደኒ በርባቻፊ ሐዋሲ ጉጂ ገር አማሮቱ ጫኒ ጅሩ ሰነኬሳ ነሞኒ ሰዲዱ ገባስኒ ኑጌ ጅራም ቢፈከናን ወልትቡንሲቺ ሐማታ ደሚ ዱቢ ረዴቤ ከኤን ወልማ ጋር ሀጋማት ነሞኒ ሰገል ከናኖ ኦሮሚያ ዱን ኑ ገባፈሜ ጅራም
ኦቦ አዲሱን ሀሊሳ ቆረተማ ጅራቹ ገምለማኒ ቱሚዳን ሀገሜ አከደቀበ ቆረተማ ከጅሩ ተውዱበታን ፓርቲ መድረኪፍ ሚሴንሰ ከንታይ ኢትዮጵያን ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጀዳሙፍ ኢታና ዱረታ ከንታን ኦቦ ጥላሁን እንዳሻው ከጀዳንቲ ወልት ቡይንስ ኩን ገንደ ተኮ ቆፋውቱንታን ገንዴን ኩራፍሪ ሀንገ ኩራቶባታ አንከሰቲ በበለቹሳ ረጋኑ ገየ ጅራ ጀዳን አከ ፓርቲን ሳኒ በኩት ሚዳን አቀበ ጀዳን ሀገም አከተኢሌ ኢብሰኒሩ
የጉዳቱ መጠን እንግዲህ ወደ 13 ሞሞቱን መረጃችን ያረጋግጣል። ከዛ ደግሞ
ነሞኒ ቁደሰዲዱ ረጋኑ ሲቀባኑ ኒሙልሳ ነሞኒ አፍታማ ኦል ባላን መዳው አከ እረገስ አመስ ረጋ ኒቀምና መነን ጅረኛ ሰዱምናን ካን ሀጋ ዲበቶርባ ኦል ታን ጉበተኒሩ ቱሉወን ሚዳኒ ዲበፍሩርቴ ጉበቴራ ሚዳን ኤክታራ ኩመ ሰዶ መረጅሩ መንጨው ረጋንጅሩ ኒሙልሳ
ኢቲንካውምስ ወልት ቡይንሳ ካና ዳንጋ ሰረሩ ረቲ አከተኤሌ ኦቡጥላውን ኢብሰኒ ሞቱማቱ ኡመተ ወሊ ገልቴዳ ኔሮ ዴራፍ ጅራተን ኬሳ ዳንጋ ረደደቤ ሰረሩሳን ወልት ቡይንስ ኩን ኡማሜ ጀዱ ፓርቲንሳኒስ ዳንጋ ሰረሩን ኡመተ ወልት ቡሱኩን ፈዲ ኡመትቻን አለ አከንጌጌ ፈምኒ ሞቱማፉ አመቸ ደበርስኔ ጅራ ጀዳን ዳንጋ ረደደቤውን ሰረሩን በዱሉቡ ነመሄዱፍ ሰበባዋንቴፍ ሞቱማን ረደቤውን ኢትያዱ ቀባጀቹዳን ኢታናድሮታ አን ፓርቲቻ ኦቦ ጥላሁን እንዳሻው ኢብሰኒሩ
አመሞ ገረገባታ ኬኛ ለመታት ደበራ ቡልቺስ ዋይት ሃውስ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ቡልቻ ሃራ ጀለጅራ ጀነራል ሁም ነገላና ዱራኒ ጆን ኬሊ ኤገ ሚኒስትር ነገጉም ሳቢያ ታኔ ወገናቱረኒ ቦዳ አከዱረታ ቡልቻ ዋይት ሃውስ ታኒ ፍረመደመኒ ወጀታጅሩ ኬሊን ሙጠኖ ሳኒ ሁምነ ወራና ከይሳ ገረ ዋይት ሃውስ ፍደኒ ስነቀብሲሱ ደንደውላታ ጋፊንጀሩ ዲሞክራቶ ተብረስ ሪፐብሊካኖ ተብረስ ደደቢያጅራ የሮ ፕሬዝዳንቲ ታይታ ቀበተኒ ጅራን ባቲ ጃ ጡምረተን ከነቲ ዋይታው ሰመለይ የቀመኬሳን ባኔ ገባሳን ጂመሎን ከነጀዳ ቱጅቤቱ ዴዝ
ፈልሚቶር በነንት ቆቦደ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጀነራል ወራና ድራኒ ጆን ኬሊ ሆገና ዋይት ሃውስ ጎቹን ሙደን
and we're going to make america great again
chimne ojechuran america devne chimtu gochuraf nidemna kanuti gochuf demnus kanuma
kelin kan dubihima white house saun filatamani turan kan anthony scaramucci wolin walitbuan privacy bakkabuan
i love the president
presidenticha nanjalada
kan kan dubatan scaramucci turan scaramucin hojida kan aryataman witata darbeture ኬሊንሞ ጉያሩ መሰነ ሆጂ ጀልቀባን ባትሌንገቶኮፍ ዋይት ሃውስ ከሰት ፈልሚገገሰም ጥሙራን ገውጀ ደሜ ኤገማ ካንቆደ ሆገናን ዋይት ሃውስ ቀቡ ኢላልጅሴ ከታባ በረሰን ክሪስ ዊፕል አከስጀራን
you can't run the white house the way you run a manhattan family manhattan
ዋይት ሃውስ ኢራን አከጣባ መነጉርጉርታ ካን ማንሃተን ዮኪን ኒውዮርክ ጂሩ ገገስሉት ሂን ሆገንቱ አብቸከስ ጎርስዶተ ሄዱ ዱቬዴማ አጀጃ ሰደርካ አውላና ኤጉን ዮኪን አጀንዳ እትቀብዱ ነምን ፊጣም ባሱን እረጅራቱ ሂንጅሩ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኤርጋቱ ዩተሪ ሳኒረት ዋይት ሃውስ ከሳ ጄቀምኔ አከንጅራቲን እረደደቢውን ኢፍሳን ትራምፕ ከንትምልካይን ሀፈን ሴረ ኢንሹራንስ ፈያቲን ቦድ አጀንዳውን ደንቀመን ይጅራን ሄዱ ተሳን ኤገታ ለሞኒ ትራምፒን ደግረንገሩ አማዩ ደግር ሰሳኒ አመነውማን ትፉፈኒሩ
We just need to support President Trump. He's doing
President Trump in de geru kamna hammadan dan wangari hojeta jiran.
Tin taltonna gitokka kejedalit kelin tari amala sani kesuma kan Twitter in fayedemu nimurte su jedame egama. Yero martinu callise jirut fudatamni Trump qaban hangatokko wanul kay fakkata jedut tin taltonni yotiqotas gabban ummati tari ifamani godaf jeden yada kejedan University of Virginia tin tala kataan Kel Knodick Turan. ጆን ኬሊን ባትሌ ጃንጀል ቀባ ፕሬዝዳንት ማከሰት የሮ ጭማታይ ሆገና በየት ይታኒ ከተጃጅለን ፕሬዝዳንትች አሜሪካ አፍርተሚ ሸነፋ ወሊን ወጀጁብ ጅሩ
አመይሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበት ጀ ተይጅራ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬረ ደብሬ ሳቶኮብ ደቂቃ አፍርተሚ ቶርበ ደገፈቶ ተገኛ ኮፒታኑ ጥጨው ከኛ ድረ ወሌ ገላና ጋሮም ሳከነኒ ሲላፈራ እቲምቦሃራ ገላና ጋሮምሳ ወለሳ ከናፍ ጉዳን ገለቶምሳ ደ ከረጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኑ ሮሞቲ qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miillaa Waalsa Oromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 kutaa Minnesootaa magaalaa Seen Pool keessatti geggeessamaa jira. Torban kun torban Oromoo jedhama magaalaa sana keessatti. Dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaaf qophiilee kabiroo hedduutu geggeeffamaa jira. Waa'illi keenya soraan gabaasuuf achitti argama. Arra ogeeyyii fayyaa bakka sanatti argamuudhaan tajaajila kennanitti fuulleffate gara saattan siin dabarsa.
Kamoltan sora haala keetti istaadiyoomii James Griffin istaadiyoom keessa jirra. Istaadiyoomiin kun Saint Paul Minneapolis keessa jira. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo hedduu tirmaatti taphachuu jira. Garaa 24 torban kun torbaan Oromooti. Eegi jalqaban guyyaa 4 keessa jirra. Istaadiyoomii keessa jirra. Armatti namni hedduu dhufee hojii gargaaraa hojjechuu jira. Kan akka doktorii ta'e, kan akka dursii ta'e, nama miilicha ta'e, nama taphaa irratti miidhame waan akka gargaaraatiin gargaaruu jira. Warra nama gargaaruu jiru keessaa tokko maqaa isaanii gaafatee hojii isaanii sabraaf ta'ee mee maqaan hin kanatti mee ittiin waan hojjechuu jira.
Jiraa ijoolleen Jolene Kenyas, Madam Testify, I do appreciate what I want to go to Jirohana. They're doing their best.
Kadagajirtan Radio Sagale America Saganta Afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya gara xumura qophii keenyaatti dhiyaataa jirra. Sana dura garuu dhaamsa simbiraan dhaqqabe keessaa gara tokkoon siin dhageessisa. Kunoo.
Alobi ni ato Oromoo Tafla Zaalokunna. Ta'ame namaskinakkum. Kurum Saflawun, Edmund Onan Minilka, Asabl Bohas Melka, La Cameronia of Seattle. Thank you.
I'm the Kalis Tagara Kilim Tigrain Kilim from Haratabai, the Nasarata of this Oberfu Haratizi.
Dhaggeeffattoota keenya sababa rakkoo teeknikaatiin gara biraan sin dhageessisne sanaaf dhiifama sin gaafanna amma gara dhaamsas gara sin biraan qaqqabeetti dabarra.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti fayyadna. Mee ammas gaawaa himaa wixinee haara bahee jedha kana laalchise. Laftiin gurguramti balaan guddaan inni qabu maal beeytu. Balaan guddaan isaa Oromoo yoo lafa akkuma akkaanuu irraa buqqisan mallaqa gayaa kennineef jedhanii haa irraa buqqisanii humnaanuu irraa buqqisanii akkuma akkaanuu haa buqqisanii eega lafa san gadhiisee irraa deeme lafti sun tabbaa biraa taati jechuudha. Oromoon bakka biraatti deemaa jechuudha achirraa eega achirraa deeme lafti sun harkaa baase jechuudha. Kun balaa guddaa ifirraa qaba balaa guddaa if keessaa qaba jechuuf jedhee lafarraa buqqaanaan bas lafa sanirraa deemnaanii namni sun bale jechuudha. Lafti sunillee tabbaa biraati jechuudha. Yaada karaan hin mormina jechuuf jedhee Jamaal Abdullahi Asumarraa galatoomaa nagatti.
Heeloo akkam nagaa fayyada warreen sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dhageessan gaazexeessitoonni hundi keessanu fayyaa keessanii nagaa. Wanta kanneen kan nuuf fedhe waa'ee dhimma addaa Oromiyaa Finfinneerraa qabdu guyyaan kana ni ajaa'iba yaala. Finfinneen teenya bar biyya teenya mirga bilisummaa barbaadna malee nuti waan namni nuu kan nuumati. Kuni. Master Biraanii jallisanii karaa biraatiin deebisuu jaama akka yaada fayyaatti. Uummanni kun Master Biraanii duraan galtee namni keenya diila sana irra dhumeessanii dhiiga keenya ukkaamsanii deebi'anii Master Biraanii karaa biraatiin akka hin deebisne akka adda nuuf hordoftan hin jaa galatoomaa hundi keessanu nagaatti.
Akkam jirtan nagaa fayyaa waa'ee Finfinnee laalchisee Finfinnee jedhee haa maqaa moggaasi uummata bal'aa uummata Oromooti. Addis Ababaa jettee. Tamoggaasiteeti itti eegee taayituu butuun adii boruuti intala Oromooti. Filmaanni gaa uummata Oromoo bal'aa fi intala Oromoo takkaatti jidduu gartee filachuu jechuudha. Finfinnee jedhanii oraman magaalaan bakka sanarraa hin godaantu. Itoophiyaa jechuun gaaddisa gartee amaarummaa jira waliin qabamuu qofa osoo hin taane gaaddisa Oromummaa jirutti waliin qabamuun ni ta'a jechuudha. Afaan Oromoo. Afaan biyya yoo ta'e biiftanii itti fayyadamti malee wanni gartee qacaaltu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu gartee magaalaan maqaan si Finfinnee jijjiiramuun haqumaatu bakka deebi'e jechuudha. Uummata Oromoo filachuu jechuudha. Intala Oromoo caalaa galatoomaa.
Radio Sagal America galgal keessa saalama walakka jalqabe aga sa sadid meter bandi 19 yookaan kilo ezi kun kudashan 1980 kun kudashan 1630 kun kudashan 1700 akasmas kun kudashan 1780 meter bandi digdamila bokan mo kilo zi kun kudasadi 1730 jatamar takasumas meter bandi digdamishan kan kilo zi kun kudalama 1910 kun kudalama 1910 fortamarati wita tagajma tat qopya fanoromotin dabatsu asiratrawata qopya woruti walitreben nagatbula amma sagantafa namara kutufu.